mama yangamba mwana wange nkulaba obubuka naye mukama yempaji yomunyweze yayongera nangamba tikale ne bwe ndibanzaye nkusibiridde entanda tovanga ku mukama yentabiro kiseera ekyo saakimanya anti nga nevubuka limpaga bwe nkuze Bwenkuse, ensige no ne meruka munze Chirabia mazima, ntiense no nebya yobyona Nzani bojipima, muka masigala chira Ngumita kukwe, nesiga kwe Subiri yange,
naira naira
Manyi gange,
jogera mazima
Tala yange,
wensibi
Nekweka
Densla Orbit
Katinange di muzadde Bana vange Mbalaba mfubuka Naimu kama yempaji mjinyweze Nyongero pakutira Tikalene wendi bamfute Mbasibiri tintanda Temufanga kumukama kwe mulamwa Chirunji musomyeko Ne Bible twazigula muzisome Chikulu 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 Chensabera ne mami bwacho Mukama bwalidda Nga famile tuwangule fena Eyo no ensonga Jetubasaba mukiteke kumoyo
Mumita kukwe Siga kwe
Subiri yange
Naira naira
Manyi gange
Jogera mazima
Tala yange
Wensibide
Rwewazi mwene kweka
Mumita kukwe
Katonda wange
Siga kwe
Katonda wange
Subiri yange
Naira naira
Manyi gange
Jogera mazima
Tala yange
Wensibide
Nekweka
Kati mukama mungeri enja ulonsa bonzi kirize nsabira bana bangeyo
Sabeba omukisa Nabo baba omukiseri abalala Bweba nakolanga Mukama benga musale mubyabwe Bweba tambula Sabo baberele tala Eseno wetama Mukama nsabo babukirize mkwano Oba wa magezi Bale menga okujula mkumanya Atewe bana ganja Okusoka mumaso gokwe mkwano Wakoze somulimu Gane ntisa yebe tolo de
Mumita kukwe
Katonda wange
Nesiga kwe
Subiri yange
Naira naira
Manyi gange
Jogera mazima
Tala yange
Wensibide
Rwewazi mwene kweka
Mumita kukwe
Katonda wange
Nesiga kwe
Katonda wange
Subiri yange
Naira naira
Manyi gange
Jogera mazima
Tala yange
Wensibide